Then our sons in their youth will be like well-nurtured plants, and our daughters will be like pillars carved to adorn a palace.
Kuna kijana moja alikuwa anaitwa Peter. Chuo so clever alikuwa anapita. Sunday ikifika alikuwa anaenda church. Na kuna siku angekosa memory verse. God alimbless, vitu mingi zili happen. Kila mwisho mwezi alikuwa anatravel. Wazazi walijua atakuja kuwa president, minister, ama labda awe driver. Baada ya mamiezi, mashida zikaanza. Aka join kundi mbaya inaitwa Gaza. Wazazi walijaribu kumchapa. Baba huku aka play mama. Ikakuwa kila siku wanabishana. Manze tena Peter kanza kuuse drugs, bangi, miraa na zingine anajidunga. Mara amepigwa anakuwa na vidonda. Polisi kila siku wanakemea baba. Mwishowe Peter alihama. Barua ikamfikia mama, mtoto wako yuko na Maulana. Juzi alijaribu kunyongana, sai yuko na Maulana.
Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right. Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right. I know you can do more for the experience yenye usha experiment. This is a story for a certain girl, my classmate, who dropped out of school because of early pregnancy. This girl kwao walikuwa matajiri, fanyikazi walikuwa wameajiri. Anything that girl needed alipewa. For more information, the girl aliwacha wazazi na question. Wangeshi alitrusti wana familia kujoin bad girls company. Ikam expire, akaanza kudu vitu opposite sivenye she promised. Mr. Paris, now njia ni hii, kutana na kinashi, watakufunza moo kuhusu venye unafaa kujiprotecto. Wangeshi alipata ball, uyo boy wake akaruka ball, na pia trust yake na maparo ikafika end. The girl alibaki na maregrets, akiregret. Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right. Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right.
Kina dada, najua tunazo changamoto mengi, lakini twapaswa kuwa gunzo la jamii kwa minajili ya kizazi kijayo. Basi tuhadae na mapeni ili tupoteze ubikra na heshima zetu.
Wana wetu na wawe kama miche waliokuwa ujanani. Binti zetu kama nguzo za pembeni zilizo na kisho na kubamba hekalu.
Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right. Life yake ingekuwa better kama plants and pillars wangekuwa that right.